turafanana icyagatumye dutandukana kiduha impamvu zo kugumana nubwo bahora babyigana ngo bakujyane kure yanjye mama gusa baba bigize angana urwacu ruba rushubukana cyakoze icyo nkukundira ma nkunda uburyo mumuriza sha agace kaje futa mbega mbega sweet life
ongera ubimbwire nanjye mbikubwire duhamirize isigo dukundana ninjye wahiriwe abandi ntumbwire everybody knows everybody knows
hasaza hacunja amashushanya
kunubiryoshe.